Boshi, malkia wangu, this is for you. You made my day, you made my life. Oh, hey. Boshi, my love, namomba Mungu akulinde. Boshi, sitaki hata kukupoteza mpenzi, oh. Nikwambie siri, tangu nkutane na we nina mali. Bila wewe sitoboi, nisidanganye wala sivungi. Boshi na reli, Boshi sitaki uende. Usije niacha na minende. Sorry nkikose, upendo na unipa unakasi. Sijawaipata. Mebango maebite sika motema Boshi na kuambia. Na shukuru mekuja kwa maisha yangu mefanya nfurahi. Boshi wangu wa moyoni nawe nite. Na furahi hata nkiwa mbali nkizungumza nawe. Hata kwa telefoni Boshi wangu. Aliponipo nae, niliponipo nae yetu Boshi wangu. Kumpata nimetuliza kelele, kelele za moyo wangu. Nafahamu ya dunia ni mengi, na mumba Mungu akulinde. Akulinde Boshi kwenye hey. Milele nina wewe, na kumbea nishi na we milele. Hey baby, maisha yangu nawe yasiwe complicated. My love, mimi na wewe,
mimi na wewe, malkia wangu.
Palipona makosa turekebishe mimi na wetu. Boshi wangu,
mimi na wewe.
Hey, Boshi nakupenda. Hey, namwomba Mungu akulinde asikuache. Na wewe usiniache. Palipo na upendo hapako si choko choko. Upendo wako umenifanya nifurahi. Na kujona wa thamani. Thamani unayonipa sijawaipata. Unanionesha unajua thamani yangu. Ya mapenzi yangu minawe. Unanijali mpaka najiona wa thamani. Boshi wangu wanakudia mumasta. Ila umenichagua mimi bila kujali. Sina cha kukulipa zaidi ya upendo Boshi. Milele mina wewe, na kumbea nishi na we milele. Maisha yangu nawe yasiwe complicated. Mimi na wewe. Palipona makosa turekebishe mimi na wetu. Boshi wangu. Milele mimi na wewe, na kumbea nishi na we milele. Maisha yangu nawe yasiwe complicated. Mimi na wewe. Palipona makosa turekebishe mimi na wetu. Boshi wangu.